We in Zambia are peaceful people. Peaceful. I challenge anyone to say today that Zambia is a warmongering nation.
Chama manka fefienga hero kuchilo kusunwa ngechukwa chapa window. Malinge palo mochalo
chila suweta. Nge umfwe chongo baka chelo. Hubu kangu digishe miso wapano chalo. Maza Zambia chadili kana futi. Tua luse mfumu ya chimo hawa hero.
Wherever you are, our hero.
Nicho meota wa shtanga. Wala shtanga tuwa wesha kashta nomba. Mufila mbe mule pwile chikonkoko. Ngana tintu mevushe kuya fikoko. Ubo buntungwa tule sefya paniwe. Legacy washa tatuwa iposu mune muminwe. Hey, kiende pamozi no mutima umo. Elwi mbo washa pepa tukanolo umo.
Nae, sefe ni miaka tepa nono. Kaya fweba ino nkulonga tukafikako. Fintu mwashtile kaya nga tukafishtapo. Wigatani abantu mchalo tepa nono. Mwefi busendu. Pwana vonse fweva shele. Tute mwanenge fya tute menu hawa fiashi. Tuisalangana na tuweshe na maka. Tuikatane tuweshe na batupata. Dati na mumwaya tatu wakatale lava. Liali lembeke shinamo history.
Rest in peace.
Chawa manka fwefenga hero. Kuchilo kusuru wange chupo chapa window. Malinge palo mochalo.
Ala, ala le.
We love you.
Nge umfwe chongo baka chelo. Kutikishe miso wapano chalo. Maza Zambia chadili kana futi. Tua luse mfumu ya chimo hawa hero.
Wherever you are, our hero.
Kufunde mpapa wabalangido kutemwa wamwisa wa papa. History made by the cha cha cha. Walishibe na ngufi pene Zambia walacha. Mwaika tele nga loko koloko chompa. Noza kama na pone mpa mpako kushupa. Check, waimi nile pa mitundu sauzande. Nogusana wanu Zambia ngole kwa sauzande.
Iteti tumilave mwewa fiashi mwari womba. Mwari tufumishe mbutushi. Shita ya cha cha cha. Mwari tulile for sure why you hate on Zambia. Na tulile
kukela mtu mwa kubwa mtia mawe. Tacha yangu ike ni chomwa ike tini. Chabipa felego mwa tusha. Alale anyway ala ay. Mwewa fiashi.
Chawa manka fwefienga hero. Kuchilo kusuru wange chupo chapa window. Malinge palo mchalo.
Ala, ala le.
We love you.
Nge umfwe chongo baka chelo. Hubu kangu digishe miso wapano chalo. Maza Zambia chadili kana futi. Tua luse mfumu ya chimo hawa hero.
Uko mwaya kwa lepata. Tubala shito mweo matuwa shita bari.
No, no, no.
Check, fueba gusanfia. Alale.
R.I.P. Batata, bashkulu bakaunda. As Zambians, we take this special time to thank you for all you have done for Mother Zambia. Thank you for fighting and gaining our independence, for giving us pride, joy, and dignity as a nation. Bashkulu tatu akalabe, the free education. You taught us that we can be many tribes, but we are one Zambia, one nation. You are forever our hero, and today we say we love you. Go well, son of Africa. Go well, Dr. Kenneth David Kaunda.
We are men, women, and principles.